no jemis ala kota. Boko bama si magangu biro si kwata. Baby for mwintu wali tulaganga. Mita kubu yisi nenjole kereka. Abe mikwana sabache wala ye. Wakiyo bambie na kusino vera mbise. Wali wa mtu eja mvula mwa kenga. Mchanga la nyense ndeze na nekuka. Nekumuli mta la kayonge. Sawa za umba kumuli mte zindaba kutuka.
Home worker, what would you do? I was a lot to work. But I can't see the net to work.